Agachani mwa kemi sabaya munu fagara kabi kelew damine na sibiridon Sudan jamana keleke chedew ni nyonche Abdel Fattah al-Burhan ani aka Dankan Mohamed Hamdan Daglo ni alebe uka paramiliteru keleke don ulu nyemwodo RSF kele jugumambado ulu kera Khartoum jamana faba kononala ni ale duguye ni mwa million duru ode ba kononala a fanchamango ni tora uka so kurantei duminitei wajifinetei Nazek Abdallah ni ale Khartoum sigibagado ni sambisabani sekindo ko anoni wulani keleke avion mankande ni sanfe mugu keru anyanga daw soko ananga fineturu yasa marfakise tununendo kanana ansoro anga sokonala kelekon sera akle woronama lanyini kelen ko ka kelejo alekoni obe kumbalana alibi ibe marfachikame ani be shishifimaye mumbe yele sanfelala Khartoum aeroport fanfelala ani sardasu daga yorofenela ni RSF ni ale Janjaweed marfatigi jekulue ni ale kumbe kelela Darfur yanfan nununa ye agira kafo ko alika keleke chedeun ko kuye marfa tili la joli la nyini muke ko olube kengo lawalea kabini arabadon kile kulen hake kononala iba fo sardasu yake chugamna nga sire do ya ira kafo ko marfa chika abela mena alibi Khartoum jamana faba kononala ni la nyini kera ko marfa tili la joy ni ofene mala botto tuguni wati damado abla len senka a chen flanana kile chaman kononala nyon sama sama kon be Burhan ani Daglo ni nyon che ni oye ko ka marfa tili jekulu ta chedeun ko ko do sardasuyala ni wela ni gelen ko fo benganga soro yasa Sudan uka frontier fanga abseka sigi bolokan chugumna